Zia Kisento Mike Checker Mike Checker.
I'm a fall in love na Q, I'm a fall in love na Sento, ashapata mfuasi escort presidential. I'm a fall in love na Q, I'm a fall in love na Sento, ashapata mfuasi escort presidential.
Umpwani mkali, umpwani mkale, amenishika umpwani sanze, ama Terence na kemikali. Ana dance by Coco, ana rasta samefuga kidogo, na marina ni mbongo, dripa mengana kama hogo. Mapenzi ni fly, adi mefanya tunashukia airport. Tuko inchi dry, lakini chini nimedunga ma Air Force. Walai ni mfly, anaingia Guinness Book of Records. Anasipia gataska, atenda na kunywa juice ya apple. Mini mfuasi lazima ni mkati, nilibambika kiacha na ex wake. Akubox shot ilienda kam shale, akitaka roses na mchocha na scarlet. Nikidoze na mota na ndoto ni safi, unge usi ni dinga. Naitaji parking, mister is a box, nilifanya practice. Ama sari wengine wali forfeit.
Ame fall in love na Q, ame fall in love na Sento, ashapata mfuasi escort presidential. I'm a fall in love na Q, I'm a fall in love na Sento, ashapata mfuasi escort presidential.
My queen, my darling, cinema tina tume fall sizali. Kumsuka li strategic planning, goal ni kumfikisha kwa kishagi. Maplanjo usema got love ni scam, alinipenda kwa ngori, ups and downs. Mkoro alisema you made us proud, ako beside me nikitana around. Ana feel secure sana, juu nigga ana mprotect. Nishasare wasana, juu wangu ni mali correct. Na mamori wakidai wa poa, madonezo wa connect. Bidisi ni amboka bana, Jiminjo G up next. Plap na arusi, chenda ipewe pete. Stand closely, ulimipewe mate. Mjade mlami, uli yako na ziguembe. Manzi fulani, jinake ni muende. Kani msapele rasho, tuende. Jaza hip hop, dancehall genge. Kumitiparos nkorede, tuende.
I'm a fall in love na Q, I'm a fall in love na Sento, ashapata mfuasi escort presidential. I'm a fall in love na Q, I'm a fall in love na Sento, ashapata mfuasi escort presidential.
Heat Mac, you got the hit though. Heat Mac.